Yo go go low. Rich Records.
Juo nimezama juu ya pendo lako, kokote nitahama kokote uendako. Juo nimezama juu ya pendo lako, kokote nitahama kokote uendako. Nishafungwa dibaji, nataka kitabu nikisome. Jua kwa kunahitaji niwe na wewe milele mama. Ona moyo wangu unavyoteseka juu yako, ona unavyoteseka juu yako. Wewe wangu mama, mama wewe nasijali sana hisia zako. Wewe wangu mama, mama wewe nakuhitaji sana mimi zako. Wewe wangu mama, mama wewe. When you want in my mama way, I can tell you sana. So let me buy a mama. So let me buy a mama. I'm trying to happen. I'm still around, you know.